up the double. Mommy, please don't cry. Got to keep the hood. Can better you go hard.
Niggas in the
butt. Wanna say my watch familia. That come and make watch. King Kong la familia. Master, mafia, power, gangster, ninja. Uzireta mjezo baba yangu nda kuchinja. Kiabo kapurisi. Nuksi kama tisi. Hopo si hisi. Gonya shorty never missy. Look don't keep it up. Swing down on your door. May I? But I was here when I pick and get up. My coffee shangiria, coffee star. Harakiri, Jay-Z, remix the better. Yeah, kiss through Monday. Fighting back a Sunday. Cash in, out, now I'm pumping. Dirambe, kau me kura kande. Uki shiba usa hao. Enda na kunye na uze chambo. Kama billion laki, billion mia. Sumu kwenye shati, cross-border India. US, timu zinalia. UK ndio na mchinjia. Dubai kafa, ilala ndio na mfukia. Shenzi yake, sina wongo sina kweri niko neutral. Aniko mbari, juu pembeni kwa mbele ya Pluto. King, saki mbele iwe majuto. God, yes, swagiri bituko. Uchekeshu wakati unacheka mcharuko. Mboso, ama asile ichamboso. Iso maniso, for shizo, movies. Osifa mpeduri, gumifandizo. Bongo cinema uma Izo majera majidi maruru majizo majumba kalumba unapata mfurizo mfurizo mfurizo.
Ah, what's up nigga?
Was a man meme what you do? King Kong when you keep it this year. Cause what to want what you go okay. Hey.